studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede de studio tamani odo sa e sakik modo Ousmane Dika halanton kabaruji gondi do di jude maison de la presse ila bumako fili dambele wadrani en to boggi jande to miliyarji temedde de chapande jetti sefa woni ko yigaaji leedi meedan nanata le kesu mali dum hollitaama le hitaade 2016 de yo dum laati e le ko ministry yigaaji leedi meedan andina o do kabaru le nyalaade jeddo berde yambere yigaaji di de nyalaade an wonde e yambinande wattu mo itugol yigaaji wondi du e yirwinde mali neno kileji kan kebeteedi le hitaande anda ka tafen kebla mudu no huttinta hono hewbe sabe feccitake no haniri ono kollowe laawi pati ñiibi mbare wonki muɗum do harba maccakete yontere nde ɗo umburi yo kanko hollanno dullarme mali laawol ndenno keŋe ɗum waɗi barkano oppi ko foti du yimɓe temeɗe jeeyon sawri ko ɓuuri ujunaji noga yon le saha leydi meɗen ndenno golleji goɗɗiɗi kewɗi gaɗama yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗo e dow studio tamen ittugol kange hokki milliardji temedde ɗiɗi e capanɗe jetti sefa leydi meɗen le hitande 2016 nde ujunere temedde ɗiɗon du keeɓi golle batte muɗum e leywi ministre yigaji leydi meɗen ley ñalade jeɗɗo ɓerde ittugol yigaji le mali ɗo ndenno le balɗe tati hono hawruɓe hen kaldan dow ittugol kange e pétrol le mali ɗo fa warde du no yarata yesso yo ministre yigaji leydi meɗen e gollidi muɗum darani yambere nde ɗo ñalade wattumo kabaru kanga wondi du e tiɗala batte hono samgol coggu muɗum kanko cemmugo sankare ministre yigaji leydi meɗen wonko haalde Fatoumata Togola keɗɗana Oumar Waygalo
galɗo kawtal kumningal kabaru yigaji le leydi ndi ɗum fuɗɗi wakkande tiɗallaji gondi e matere ɗiɗo golleji micciteɗen wiide coggu kanŋe ɗum jippiki ñalawma hande o fa ɗum warti ujunere e capanɗe jeegom e ɗiɗi dollar arande ɗum ɓattono uynayi ɗiɗi hitande 2016 ko kanŋe nanni le leydi mali iɗum ɓatto milliardji temeɗiɗi e capanɗe jetti CFA jawlele jaltinteɗe caggal leydi ndi le temedere fuy ɗum daro capanɗe jeegom e jetti keɓe laamu o le temedere fuy ɗum daro nogay e ɗiɗi ko yata yimɓele ujunaji sappo e ɗiɗon gollata leyɗeɗo nokkule ko nayiri banggal dartude pétrol le leydi ndi ila hitande 2004 fa yetti 2012 ɗiɗo golleji ana gonno jokkitede kande tiɗalayɗi kewti leydi meɗi ndi hitande 2012 nde yimɓele hewɓe golloɓe le nokku o bitti société ngay gonnoɗe le nokku o ɗi iɗi jahanno fa capanɗe nayyi e go o ñalawma hannden o société ngay tati tan gonni le nokku o
ɗe ñalaɗe keesanaɗe yigaji e pétrol ana gondi e yamminede wattumo ittugol kan wondi e yarude yesso le mali anda ko noon hono kiloji keɓeteɗi le hitande ka batte hono daranade ɗum gouvernement wajibini goto fu yoɓa ko foti ujunaji ɗiɗi paade mum nadde ley damaji ndenno asoɓe kanŋe beltike e majjum fa sanne ka noon caltike kala ko haɗata hono ittugol kanŋe ley leydi ndi kanko Lasana Camara o hoorejo asoɓe kanŋe le cercle keñe bato wonko haalde minal e Issa Fakaba Sissoko keɗɗana mumiditendebu
ittugol kanŋe keñeba e nokkule ɗo kanŋe woni golle amen mi kolliti laamu o min mbawa darnude ɗum yo ɗum tan woni komin gatta hono ɓe ɓen mbawi dardudemi mi darna golleji ɗi lebbinayyi e yimɓele gaɗoɓe ɗum ana ɓuuri duuɓi sappo na sappo e joyi ndeno somi ɗali ɗum he ɗum fu min gatta ɓe haɗi ɗum hakkunde lebbi tati e lebbi jeego wattu dungu batte accident ŋaji mi kolliti wiide so kambar muno ñande fu camion ŋaji e moto ŋaji ana mbara yimɓele ko saabi ɓe haɗay ɗum kaɓe ɓe darda emi min darna golleji amen ana hani ɓe fiya dabareji faabudemi yalla golle nde ana waɗe no haniri
kanŋe ana dari ɗo mawni e ley keɓal leydi meɗen honjetoɓe yogaɓe ka kolliti yo wayde jogala pocciɗo waɗi so hewɓe keɓata nafaka keɓal kanŋe ngal e wi maɓɓe noon keɓal muɗum ana wawi darade ɗo mawni banggal hono cellal fa warde e jande ɓiɓɓe leydi meɗen kanko Etienne Fakaba Sissoko wonko haalde mumini sendebu keɗɗana Oumar Waygalo
landol no yigaji ɗi gori le leydi meɗen ndi yo ɗum landol manggol noon saabi nden nokkuɗo keɓe mawɗe keɓete le leydi meɗen ndi eɗum daro darne yiɗa ɓerde no keɓe ɗen gori le leydi mali soɓami fa demal iwi toon ka ñalawma hannde o ɗeɗo nokkule an jogui tiɗallaji mawɗi sa ƴeewi hono damaji ɗen gori ñalawma hannden o iɗum hani ƴewtede no ɗiɗo golleji gorri no damaji ɗen gorrino iɗum wondi e bunude kabaru keɓe leydi ndi jaati so caggal muɗum duɗum iwi le hen nokkule ɗo kanñeji ɗi itteteɗo on hani ko ƴewte jamare wonde toon de tawe ana nawtiro ɗeɗo keɓe ɗum furne ɗum wala e ɗiɗo golleji iɗum hani ƴewtede du yallah hono suudu école ɗo kabaru yigaji leydi ndi jangguinte hani waɗirede le nokku o yallah keɓe leydi mali ndi ana ɓeyito
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓeme amen ande Facebook na Twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon hono kollowo lawol patiñiɓi mbare wonki muɗum har bama cakkite yontere nde ombori o golle waɗi wattu settere jemma li lum fay lumadu sakaki e wi laamiɓe toon noon yo kanko wallanno larme malidu hollude ɗum lawol bangue toon ɗo nonno gaɗɗo oɗo golle yitaka tafen gendarmerie no ana wondi e horude hooreɓe barkane andini beete hande ko golli le hitande nde fanda hono faabade yimɓe le région ngaji saha leydi men nden temeɗe joyon oppama ujunaji noga yondu cawrama janginirɗe e cuuɗi dowtoro kewɗi moƴƴintinama keɗe ko keɓami keɓi keɓum e hono e hunde ko kanko général Barkane Christian Alaven le facitango Oumar Waygal
Barkane en 2017 a accordé
mangal paden Barkane be le hitane 2017 ko yata yimbe le uyna njoyom be ƴeewi be oppi ko yata yimbe le temede njoyom yimbe le be doktoro famar be ƴeewi be an jaha uynaaji nogay bi adama be min ƴeewi le radioji di an jaha fa temede njoyom tagal muɗum dumine gondi e fabirade jamaade ne ko nayiri bangal yaware kanye e ndiyam fa yottiono jande ɗo wordi nokku mawɗo kanɗo hokkude kurangaji tokkidal to miɗen gondi e fabat no ɗiɗo golleji gorri caggal muɗum dumiɗen paabo nokkule ndemeteɗe min moƴƴintini cuuɗi jamare fa yetto société civile e noon gorri kañe nokkule ɗo golloɓe juuɗe gondi e gollude
de la société civile ou des artisans
ana ɓuuri temedere e capanɗe joyon dunke en golle haabu e gollidiɓe muɗum wondiɓe e miijade hono no keɓal haabu yarata yesso le leyɗe afrique ɗe ƴuruɓe paale kewɗe gondi hen ila beete hande bamako ɗo le batu mawɗo nden no tiiɗallaji godiɗe hen gonginali e ɓamtare golle muɗum kolli titte le balɗe tati fawarde e jawdi kennetedi hen kanko mami soumare mo IER wonko haaldi Assetou Kanté keɗɗenna Mamadou Samsek
en Afrique le coton a été
nder rune Afrique nde haaburimo sambini waytere mawde e ley sifandema yetti nokku jaati wonno kollitiɓe wiide kabaru muɗum yawti kala ko donta noon ka bange goɗɗo ɗum sifa haaburimo o ne yedda oɗo alhaali lobbo o nden noon min jeeli ngal ɗo kawrital yalla ko waniɓe kabaru rimo nder runde afrique ɓe no gaɗa tottodiral hakkillaji dow ƴewtagol demal rimo nder leyɗe men ɗe martinde kumba jawabuji keɓaɗi e dow sifa heeƴo golleji e bangal yirwere e kañe hinnade kala tiɗa laji min jeeli ngal ɗo kawrital dun bangal projet ndemoɓe rimoɓe e yimɓele woɓɓe golloɓe ley nokkuji haaburimo leydi mali nder duuɓi nayyi yo projet lolirɗo page 2 tiɗɗallah guɗuɗo o yo huncangol hoore kabaru ɓiɓɓe jolloɓe nder wattu dumotoɗo ndenno hono hinnade ɗum heddade haybude hawaluji ɗi woni caɗele ɓe kumaniɓe ndema haaburimo nder rode afrique ɓe kani
dawruɗe
ho conseil des collectivités du ana faabo hono ɓamtare hawalu ley cenan godanowo jamaje ɗe gollirde nde ɓami hono amane saria ɗum charte fa daraniɓe hono hawalu fuu gattana hakkillo yalla paale leydi meɗen ndi fuu hawalu muɗum kañe eko wuuri ley hen fuu ana ceeyo seɓe tilike amana ka noon ɓe kollitatɓe ka hollitete assemblé fa ka laato saria paade makka donnede kanko azaz ag lug dagdag jokka ardo hono ho conseil o wonko haaldi imrana kilo mayga keɗɗena Oumar Waygalou
l'objet c'est de doter le Mali
ko woni fana muɗum fa min ƴeeyal hono min kaani yaltinirde ley hen ɗatti min tottidira dow hen hakkillaji no malinke fuu hani heɓirde gundam lobbam heɓa cellal kañe e yirwere saabi de wala fuu dulluɗo wiide so ni nokku mo gon e muɗum o laaɓay tan iɗo wawi waddude kutteji goɗɗi kasen le cellal meɗen so wiyama fa yirwere waɗa ley nokku nde jamare nde kañum en tuguete so yimɓele ɓe cella hono ɗum wori wajibi sina ƴeewe yallah hon ɗiɗo golleji gorri suudu assemblé national wondu le leydi mali ndi yo yimɓele gottanaɓe kañum en goni toon wattu joni ɓe gonde hokkede hakkillaji lobbi fa pamano ɗiɗo golleji gorri sina nokku o laaɓa noon watta so jamare nde heeɓa cellal
chacun dans son domaine
union eo européenne et au Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sen garti e kabaruji region ngaji meden ke ben famu tan no kaaki gotirdi du ana kay ila alan tapido o nanna dina bama ton batte lande nanade woteji conseil region ngaji chartadi nyande sappo jeddi lewru decembre warolni nanna lami be region oka njappi kedido kaaki jonte didi handen hono banama anale rafindiam cenidam ujinaji didon be suma jepa hokatandiam ngana weltibe majju fasanne nen hewbe yo bulli nawtorto yibbe ton non dardi gollirde de hebna ka do tidala jogola ko yaawi bale hono politiki community site du bami ania yaadude do wote do hono de wote le wote o do yubbo inde goto non no batuji cewdi ngadi se kawral heba do mudun yo wadde fa kawral niiba li wi hore be bale politiki e inde andite en ton community site no ana e communaji di woteji kebali no lata le hitane 2016 de yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani no kedde hedaade faande yewtere me ana yeso yen tawde jam